Exclusive from ZambianTunes.com.
Hey, tough luck, hard luck. If you're cheating, it's a honor. Anyway, check it. Yebo yes music.
Yebo yes music.
From a kulu one cheat.
Official.
Nemu kulu one cheat.
Lonely Zambian.
Makeje.
Namwene beauty. Na chile londe chisenda senda bondi. Kelo ni weekendi kuchangalila ukusangala lifi. Na iletelela. Ha. Na iletelela.
Check it.
Na iletelela. Ha.
Nalimone gelo beauty firia alipona shoshori menti kubaki zindangwa. DJ na fwanta foolish mi chanchani na muchipi kamu baby. Amano ya sepu kila mwitolo shinjebele gadi chalipona bokosi. Na chisenda kya ya chitika kuchipinda kudiana pupuluka. Kumachacha na jinjambe po jisule kudo na chivika koloko. Atelelo na hungu pachapwa nilavu mfoya ninji salako na mko.
Na wende beauty. Na chilelo nde chisenda senda bondi. Kelo ni weekendi kuchangalila ukusangala lefi. Na iletelela. Ha. Na iletelela.
Hey.
Na iletelela. Ha.
Fariandi na lole shapa window. Ifya kufwala fiandina kanika pantambo. Oh shit, fiapena chapua. Madamu bondi, fiupa kutifiapua. Na esha kukupapata. Na lemu na kwa tiyari wanu na iti standi. Kanshi aline pange. Atilelo tawaye iwodi wandi. Na belenga mokufuka. Patiteka nyeni ninteka posapa. Amano na makafiapua. Kamuchekele mofieli mbiala ndekako. Kwiza, hine nshiri hule kipio mane. Ni love mfaya. Nga wanshupa ndie punda. Ati wanchitarepu so be my baby.
Na mwene beauty. Na chilelo nde chisenda senda bondi. Kelo ni weekendi kuchangalila ukusangala lefi. Na iletelela. Ha. Na iletelela.
Nemu kolo one treat.
Na iletelela.
Short time. Bangala yali landole shepo. Madamu calling. Jebele. Kanja suke chaso mpola fonya tiwea suka. Relaxing kakulekela kofienga wampele. Fumuka fumamuno. But for now be a good boy. So ninya ule kufesti. Specially pa chesti. 10 PM upanko loko chala lazi. No toku toku. Nabuka ni temi ya kubanda. Ni chansi hii kande ya kunganda. Panini na sompo laki. Uboksa na adina hisula kuchivi. Katende mpelolo vilo na butwike. So naka poli munganga.
Na mwene beauty. Na chilelo nde chisenda senda bondi. Kelo ni weekendi kuchangalila ukusangala lefi. Na iletelela. Ha. Na iletelela. Na iletelela. Ha.
Yes, in the building, of course, Maki J, Apollo Collab, Choco Palacio, Brighton B, Church Wonders, is this, why Shadrick, na ile telela, Panama yo hapa, ukiwa papa, Ndebo na nje angala kuka friendly, Kashena limu Champions League, Ashaka mwelele kukulia,
Shut up. Too nice to play twice.